Yeah, Chada Boy Zambia
Wakamina Sound.
The Boy Young Power. Come fana kama vocal.
I carry the money anywhere I go. Chada Boy wakule kafe ndani yanga kambe no. Still the same same wacha langalila kumago. There's no way kutia monga boy amba suna pambemo.
Mikalibo kamba plus but mukamba na dula lilo. Mzafa na bipi mwazo zonda na kutsula. You hate me cause ya mpala katula. If ndi fosi ya na kublaza stati ya na medula.
Hey!
Wait. If I hate you for my town, for so I shaka to live. Kashi ya mabani pala, sinye solo vapa tem. From June, nika pita hete ama mvena pep. Sarasin police on you and I sing a linga nep. I grow up without the two friends, sang as any prayer. Teso cheni mafaka po shi ya mapa next to betrayer. What I want, some and you I swear, unga ende bear. Na makiro mga mstanguzu, bati wanga ni mapray. Swapu tango za palevo, nipa mamba, nipa tali. Shomo nyunga mo, shanga yenze yako ya sakari. Wose kera ndema kuluku wa kulisa uva kai. Nga swati ya motapa wewe wa kupe ndala madai. I carry the money anywhere I go. Chatapu wakule kafe ndani yanga kambendo. Still the same same wacha langalila kumago. There's no way kutia monga po yamba suna pambemo.
Mikalibo kamba plus bati mukamba na dula lilo. Mzafa na bipi mwazo zonda na kutsula. You hate me cause ya mpala katula. If ndi fosi ya na kublaza stati ya na medula.
Hey!
You hate.
Kwa mfana kama voko.
You hate.
Awa ishtina
numa. Why? You hate. Na matala ya wili na tetu masheti. Ini na uchushi stinga kwiriza neteti. Si wenze liko po yamba no wonder why you yet. Uwaya ziba veni pita mwoni. Ni mkamba keti ni kalipo fika pa Japani. Jaboy wa mazonda wafuno ni faka sword. Bati ni libechi londa. Olo zonde nyimbo zanga wena ngo wa mazikonda. Wewa mati wana use jombo waze kaponda. Iyo sele yo zimbela muza kasala pasini. If you think you are better muzi na ma Mr. Bean. Kambisa temushe wambo zimbela machini. If you steam a shot ya manetika broken into pin.
I carry the money anywhere I go. Chatapu wakule kafe ndani yanga kambendo. Still the same same wacha langalila kumago. There's no way kutia monga po yamba suna pambemo.
Mikalibo kamba plus bati mukamba na dula lilo. Mzafa na bipi mwazo zonda na kutsula. You hate me cause ya mpala katula. If ndi fosi ya na kublaza stati ya na medula.
Hey!
You hate.
Hey!
You hate.
Blue,
why?
You hate.
Template panyawas. King sniper drainage boys. Wakai wants a Michavan. Nyandamong. Lemboy. Matota stone.
Duni dechi pa jiska ewiz vashgire. Mr. Flex sena post mile vashwiz.